Wale ambao wamependelewa afya, nisikie kelele. Wale ambao wamependelewa watoto, nisikie kelele. Wale wamependelewa utajiri, nisikie kelele. Wewe ai,
yes, yeah.
najua bila wewe, najua,
najua bila wewe,
najua,
najua bila wewe,
najua,
najua bila wewe,
najua,
najua bila wewe,
najua. I'm ready to live.